All right, let's have Brother Emmanuel open us in prayer this morning.
Naamini hatuombe, Mungu Baba tunasema ni asante, tunakushukuru kwa neema yako, kwa huruma yako, kwa mapenzi yako, na kwa nafasi ya kutusamea makosa yetu kwa wale ambao wanatubu, na kwa wale ambao wamechagua wafanye kazi yako Mwenyezi Mungu. Naomba kwamba siku ya leo tuweze kutuguza, tuweze kuamini neno lako, tufanye kulingana na mapenzi yako Mwenyezi Mungu. Neno ambayo tena kufikia siku ya leo liweze kutujenga kiroho, tukitajirishe kwa sababu nataka kujua neno lako peke yake Mwenyezi Mungu. Utusaidie kwa hayo machache nikiwa nikiamini kwa jina la Yesu Kristo naomba na kuamini.
Amen. Okay, let's start up by singing one hymn this morning. Are you ready to sing to our Savior?
Yes.
Only two of you. Are you ready to sing to our Savior?
Yes.
Okay, that's more like it. There's not a friend like the lowly Jesus. One, two, three, begin.
There's not a friend like the lowly Jesus. No.
Yeah.
We want to continue this morning in Psalm 10. But before we do that, I just want to point out everything that we sang in our hymn this morning is truth. And perhaps the best truth that we sang this morning is the line that says, "Or sinner find that he would not take him." Every sinner that comes to Jesus is accepted by him. Christ forgives, Christ died for all those who come to him by faith.
Ukweli ni kwamba Yesu Kristo alikuja hapa ulimwenguni kuwa mwokozi wetu na kwa wale wote ambao wanakiri ya kwamba yeye ni Bwana Yesu anawasamea.
Now that certainly is a reason to give praise this morning and to fuel the rest of our day.
Na ukweli ni kwamba hiyo inatakana kupatia faraja katika moyo wako kwamba Yesu Kristo ni mwokozi wako na yuko tayari kukubali kwa sababu wewe ni mwana wake.
But now back to Psalm 10. We had, I believe 2 days ago, we went through the introduction. Then yesterday I was not able to be here.
Na tulianza Zaburi sura ya 10 siku mbili zimepita, lakini jana tulipitia tu juu juu na leo nataka tuangalie kindani.
Now this morning we want to go through the first point that I want us to see from the text.
Na leo tutazungumzia vidokezo vya maana kulingana na Zaburi sura ya 10.
So we'll read quickly verses 1 through 11.
Na tutasoma mstari wa kwanza hadi 11.
This is the word of God.
Na ni neno la Mungu.
Why, O Lord, do you stand far away? Why do you hide yourself in times of trouble? In arrogance, the wicked hotly pursue the poor. Let them be caught in the schemes that they have devised. For the wicked boasts of the desires of his soul, and the one greedy for gain curses and renounces the Lord. In the pride of his face, the wicked does not see him. All his thoughts are, "There is no God." His ways prosper at all times. Your judgments are on high out of his sight. As for all his foes, he puffs at them. He says in his heart, "I shall not be moved. Throughout all generations I shall not meet adversity." His mouth is filled with cursing and deceit and oppression. Under his tongue are mischief and iniquity. He sits in ambush in the villages. In hiding places he murders the innocent. His eyes stealthily watch for the helpless. He lurks in ambush like a lion in his thicket. He lurks that he may seize the poor. He seizes the poor when he draws him into his net. The helpless are crushed, sink down, and fall by his might. He says in his heart, "God has forgotten. He has hidden his face. He will never see it."
Neno la Bwana. E Bwana, kwa nini wasimama mbali? Kwani wakujificha kinyakati za shida? Kwa kiburi chake asiye haki mnyonge, anafuatiwa kwa ukali. Na wanaswa kwa hila zizo hizo walizojiwaza. Maana mdhalimu hujisifia tamaa ya nafsi yake, na mwenye choyo kumkana Bwana au kumdharau. Mdhalimu kwa kiburi cha uso wake asema hapatilizi. Jumla ya mawazo yake ni hakuna Mungu. Njia zake ni thabiti kila wakati, hukumu zako ziko juu asizione. Adui zake wote hawafyonya, asema moyoni mwake, "Sitaondoshwa. Kizazi baada ya kizazi sitakuwamo taabuni." Kinywa chake kimejaa laana, na hii laana dhuluma. Chini ya ulimi wake kuna madhara na uovu. Hukaa katika maoteo ya vijiji, mahali pasiri humuua asiye na hatia. Macho yake humvizia mtu duni. Huotea paragani kama simba pangoni. Huotea amkamate mtu mnyonge, na humkamata mtu mnyonge akimkokota wavuni mwake. Hujikunyata na kuinama. Watu duni huanguka kwa nguvu zake. Asema moyoni mwake, "Mungu amesahau." Auficha uso wake, haoni kamwe. Neno la Mungu.
So the point I want us to see this morning is David's problem.
Jambo ambalo tunazingatia asubuhi ya leo ni masaibu ya mfalme Daudi.
David's problem.
ni ile hali ya mashaka ambayo mfalme Daudi anapitia. At the time David wrote this, he saw all around him that the wicked are succeeding. Tunaona kwamba mfalme Daudi ndio mwandishi wa Zaburi sura ya 10, na wakati aliandika hii Zaburi alikuwa ameangalia kila mahali kumetafakaa uovu peke yake.
He says, "Why, O Lord, do you stand far away?"
Ndio anasema kwamba Bwana, kwa nini umesimama mbali?
Not that the Lord literally is far away.
Siati anamaanisha kwamba Mwenyezi Mungu hayuko karibu.
But his point is that because the wicked are successful, they're succeeding, that it appears as though the Lord is far off and is not doing anything about it.
Ilikuwa anasema hivyo kwa sababu ilikuwa inaonekana kwamba wale ambao wanatenda maovu wanakana neno la Mwenyezi Mungu ndani ya katika maisha yao walikuwa na faulu kulingana na macho ya ulimwengu.
It appears to David that God does not care, that he is far away, that he is not willing to do anything to stop the wicked from having so much success.
Na ukweli ilikuwa inaonekana kwa sababu alikuwa na faulu, na kwa hivyo inaonekana Mwenyezi Mungu hakuwa anajali maslahi ya wale ambao wanamwamini yeye.
Then he says, "Why do you hide yourself in times of trouble?"
Kwa maana akasema, "Mbona unajificha wakati wa shida?"
So even worse, it seemed like God was hiding.
Ilikuwa inaonekana ni kama Mwenyezi Mungu amejificha.
When believers were facing all kinds of trouble.
Wakati wale wote walikuwa wanamcha Mwenyezi Mungu walikuwa wanapitia hali ya mashaka katika maisha yao.
And the trouble that the believers were facing was at the hands of the wicked.
Na ukweli ni kwamba walikuwa wanapitia mateso katika maisha yao kupitia mikono ya wale ambao wanatenda maovu.
And the problem for David, the way he saw it, was the pride of the wicked.
Na ukweli ni kwamba alikuwa anaona kwamba wanapitia haya mateso kwa sababu ya kiburi ya wale ambao wamefaulu.
He says, "In arrogance the wicked hotly pursue the poor."
Anasema kwamba katika hali ya kiburi ya wale ambao wanateta wanyonge wanafuata wanyonge kwa ukali.
The wicked take advantage of the poor. They oppress the poor. They use the poor for their own benefit, for their own gain.
Ukweli ni kwamba wale ambao wanatenda maovu huwa wananyanyasa wale wanyonge ili wafaulu kwa binafsi wao wenyewe.
And things have not changed much these thousands of years later. This same sort of thing happens even in our day.
Na ukweli ni kwamba mambo hayajabadilika kutoka wakati Daudi aliandika hii Zaburi na mpaka siku ya leo ambayo tunazungumzia sasa. Mambo ni yale yale, wale ambao wana nguvu ama wanatenda maovu wananyanyasa wale wanyonge.
And David says that the wicked do this out of shameful, God-hating pride.
Na ni kweli ni kwamba wale ambao wanafanya haya wanamkana Mwenyezi Mungu na wapendi neno la Mwenyezi Mungu kwa sababu linawaibisha, na wanafanya hivyo kwa sababu wana kiburi kingi sana.
The wicked set a trap for the righteous.
Na ukweli ni kwamba wanaweka mitego kuwanasa wale ambao ni wanyonge.
And David asks God, let them be caught in their own trap.
Na kwa hivyo mfalme Daudi anamlilia Mwenyezi Mungu akimwambia kwamba kama ingekuwa uwezo wake au wale ambao wanatenda maovu waweze kutegwa na mitego yao wenyewe.
The wicked lay a trap for the poor to be caught in, and David is saying, God, will you reverse this thing? Will you cause the wicked to be caught up in their own trap?
Na naona kwamba dua la mfalme Daudi kwa Mwenyezi Mungu ni kwamba ingekuwa uwezo wa Mwenyezi Mungu abadilishe ya kwamba yale ile mitego ambayo ameyekea wale wanyonge iwarudie wale ambao wanatenda maovu.
And furthermore, David reveals to us that the wicked did not seek God because his heart is so depraved.
Ukweli ni kwamba wale ambao ni watenda maovu ama wanafanya mambo yasiyo ya haki hawakuwa wanamkimbilia Mwenyezi Mungu kwa sababu wamejazwa na kiburi ndani ya mioyo yao.
All of his thoughts are there is no God.
Na ukweli kwamba mawazo yao, fikra zao na vitendo zao zinaonyesha kwamba hakuna Mungu katika maisha yao ama Mwenyezi Mungu hayuko katika ulimwengu huu.
Some of you, as you sit there this morning, you do not seek God.
Ukweli ni kwamba kati yetu vile ambavyo tumekaa hapa siku ya leo, wengi wetu hamtafuti Mwenyezi Mungu.
I can see it on your faces. I can see it in the way you treat this morning chapel, as this is some sort of joke, that this is annoying to you, that we ask you to come to chapel and listen to the word of God.
Na hii inadhihirishwa kupitia vitendo zetu, mawazo zetu na maneno ambayo tunanena, kwa sababu kwa mfano wengi wetu tukikuja katika ombi la asubuhi ni kama tumelazimishwa, tukifika hapa mbele tunapiga kelele, hatusikizi makini neno ambalo linaweza kukujenga na kukuletea faida kiroho na katika maisha yako.
Some of you have to face the reality that you are among the wicked, you're not among the righteous.
Ukweli ni kwamba lazima tujue ndani yetu ya kwamba sisi wengi wetu ni watenda, tunatenda mambo yasiyo ya haki, na kwa hivyo tukielekea kuzimu hatufanyi kulingana na mapenzi ya Mungu.
And though that should cause you a tremendous amount of grief, it does not.
Ukweli ni kwamba hiyo hali ikipatikana katika nafsi yako lazima ikuletee huzuni, lakini wengi wetu tunafurahia kukaa katika nafasi ya kuwa waovu.
It does not, because your heart is so depraved.
Kwa sababu ukweli ni kwamba sisi tunafurahia kuwa katika hali ya kutenda dhambi.
And all your thoughts are there is no God.
Na fikra zetu wengi wetu ni kwamba Mwenyezi Mungu hayuko kati yetu, kwa hivyo tunafanya vile ambavyo sisi wenyewe tunapenda.
Even though your mouth may say that you believe in God.
Kwa mfano kinywa chako kinaweza sema kwamba kinaweza kiri kwamba kuna Mwenyezi Mungu.
The way you live your life shows that it's not true. You don't believe there's a God. You don't believe in the God of the Bible because you don't obey anything that he commands.
Lakini kulingana na uhusiano wako na watu wengine, matendo yako na vile ambavyo unazungumza na wengine na unakuwasiliana na, inaonyesha kwamba wewe haumjui Mwenyezi Mungu, hautii neno lake.
If you knew there was a God, you would fear him, because you would know how great and mighty and powerful and all-knowing he is.
Ukweli ni kwamba kama sisi wote tungekiri ya kwamba kuna Mwenyezi Mungu na yeye ndiye alituumba sisi wote, tungekuwa tunamwabudu yeye, tungekuwa tunamuogopa na kumpatia heshima.
But just like the wicked in the days of David lived their life as though there was no God and all of their thoughts were there is no God, so it is true with some of you.
Lakini vile ambavyo maandiko matakatifu yanatuambia kutoka wakati wa mfalme Daudi zaidi ya miaka 1000 iliyopita na sasa wakati wa ambao tunazungumzia siku ya leo, ni kwamba hakujakuwa na tofauti. Wengi wetu tunakiri ya kwamba tunafurahia kuishi katika hali ya kutenda dhambi na tujui kama kuna Mwenyezi Mungu. Lazima tufaulu kiulimwengu, lakini tusahau Mwenyezi Mungu.
And David shows that the wicked in his day, they think they're getting away with all of their wicked deeds.
Na kulingana na mfalme Daudi na vile ambavyo anatusimulia katika Zaburi sura ya 10 ni kwamba wale ambao walikuwa wanatenda mabaya walikuwa na kiburi kiwango ya kwamba wakijua kwamba hawa wataendelea kufaulu bila Mwenyezi Mungu katika maisha yao.
God's law, God's commands mean nothing to the wicked.
Amri za Mwenyezi Mungu, sheria ya Mwenyezi Mungu haina maana yote katika maisha ya wale watu ambao hawatendi haki.
Verse 6, he says in his heart, I shall not meet adversity.
Anajua kwamba yeye katika vizazi vyake hatapata taabu yoyote.
The wicked do not consider what will happen to them for breaking God's law.
Hao hana haja ya kujua watapitia hukumu gani wakivunja sheria ya Mwenyezi Mungu.
The wicked do not consider what will happen to me after I die.
Hawajali vile ambavyo wataishi baada ya kufa kuelekea mauti.
They only care about what is happening right now.
Maslahi yao ni vile ambavyo wanaishi siku ya leo ama sasa ama wakati huu.
What will make me happy right now?
Ni nini itanifurahisha wakati niko na uhai ndani yangu?
How can I possibly get more and satisfy my need for happiness right now?
Haja yao kubwa ni kwamba wajifurahishe wenyewe wakati ambao wana nafasi katika ulimwengu. Hawajali maslahi ya wengine ama vizazi ambavyo vinakuja siku za usoni.
The wicked think they are very secure. They will live a very long life.
Hao wanadhania kwamba wako salama, watadumu milele na milele.
They don't consider that every breath they take comes from God himself.
Lakini ukweli ni kwamba wangejua ukweli ya kwamba mambo ni kwamba siku ya mwisho watajua kwamba Mungu wa milele yuko kati yao na yeye ndiye aliwaumba.
They don't consider that their very life is in God's hands. It is not under their own control.
Sisi sote tumekaa hapa na siku za zilizopita tunajua kwamba maisha ambayo tuko naye na kila kitu ambacho tuko nacho kimetoka kwa Mwenyezi Mungu.
And from David's perspective and from a human perspective, what is confusing is that the ways of the wicked prosper at all times. That is verse 5.
Kulingana na mfalme Daudi katika Zaburi sura ya 10 ama mtazamo wa binadamu ni kwamba hawafurahii, ama wengi ambao wanamcha Mwenyezi Mungu wao wanakanganywa na jambo ya kwamba wale ambao wanafanya maovu, wanatenda mambo mabaya, huwa wanafaulu. Na ni kwa nini?
It is often the wicked that appear to have God's blessing.
Na kwa sababu hao wana pesa, wana afya nzuri, wanavaa vizuri, wanacheka, wanaonekana ni kama wana furaha, watu wengi wanadhania kwamba hao ndio wana baraka za Mwenyezi Mungu.
While the righteous are being destroyed by the plans and the plots of the wicked.
Lakini ukiangalia kwa upande mwingine, wale ambao wanamcha Mwenyezi Mungu, wanafuata neno la Mwenyezi Mungu, wanapitia mateso kwa kulingana mpango na mienendo na mitindo za wale ambao wamefaa wanatenda mambo yasiyo haki.
The wicked man is full of pride.
Yeye amejaa kiburi.
Truth and obedience have no part in the wicked man's life.
Yule ambaye ni mjeuri hana nafasi ya kuweza kutii neno la Mwenyezi Mungu na kufuata sheria ya Mwenyezi Mungu.
And they are full of sinful self-assurance. They believe that they have the power to do whatever they want.
Wale ambao wanatenda mambo yasiyo haki, wale wanaamini kwamba Mwenyezi Mungu hayuko katika ulimwengu huu, huwa wana kiburi kiwango ya kwamba wanadhania hao ni miungu ambao wanafaa kuabudiwa na watu wengine.
And they believe they will not face any adversity. They believe that there is no God that will judge them.
Na wamefika kiwango ya kwamba hawajui kwamba wanaona kwamba hakutakuwa na hukumu siku ya mwisho, na pia wanaona kwamba vizazi vyao na hao wenyewe hawatapitia taabu yote.
But the reality is they could not be further from the truth.
Lakini ukweli ni kwamba hao wameenda kinyume na neno la Mwenyezi Mungu.
The wicked are deceived.
Hao wanajidanganya.
Their wicked hearts deceive them.
Hiyo mioyo yao ambayo imejaa uovu huwa inawadanganya hao wenyewe.
And they do not realize that they do not have real knowledge.
Na ukweli ni kwamba hawagundui ya kwamba hawana ile habari ambayo inawasaidia kujua Mwenyezi Mungu kwa njia ambayo Mwenyezi Mungu angependa.
John chapter 9 verse 39 through 41.
Kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 9 mstari wa 39 hadi 41.
I'll read the English while Emmanuel looks up the Swahili. John 9, 39 through 41. Jesus said, "For judgment I came into this world, that those who do not see may see, and those who see may become blind." Some of the Pharisees near him heard these things and said to him, "Are we also blind?" Jesus said to them, "If you were blind, you would have no guilt. But now that you say we see, your guilt remains."
Yesu akasema, "Mimi nimekuja ulimwenguni humu kwa hukumu, ili wao wasioona waone, nao wanaoona wawe vipofu." Baadhi ya Mafarisayo waliokuwapo pamoja naye wakasikia hayo, wakamwambia, "Je, sisi nasi tu vipofu?" Yesu akawaambia, "Kama mngekuwa vipofu, msingekuwa na dhambi. Lakini sasa mwasema, twaona, basi dhambi yenu inakaa."
In their pride, the wicked think that they have understanding when really they do not.
Kwa sababu ya nafasi yao kuwa wajeuri na wenye kiburi, wanadhania kwamba hao hawana dhambi, hawamjui Mwenyezi Mungu.
And the wicked think they will not suffer.
Wanadhania kwamba siku ya mwisho hawatapitia mateso.
And sometimes it is true that the wicked do not suffer very much in this life, in this world.
Na wakati mwingi katika nafasi ya ulimwengu huu, wale ambao wanatenda mambo yasiyo haki huwa wapitii mateso mengi katika maisha ya ulimwengu.
But that really matters very little, because when they die, they go to hell and they suffer for all eternity.
Lakini katika mtazamo wa ulimwengu haina maana yote, kwa sababu siku ya mwisho wakielekea mautini wataenda katika hali ya mateso ya milele na milele.
So then the little comfort that they had in this life really doesn't matter.
Na kwa hivyo ile hali ya faraja ambayo walikuwa nayo kwa muda mfupi haitakuwa na maana yote wakielekea katika maisha ya milele na milele na mateso.
And we'll stop there for today.
Na tutasimamia hapo siku ya leo.
But before we close in prayer, let me say this.
Na kabla hatujafunga kwa maombi, kuna jambo ambalo nataka kunena.
While it is true that today as we sit, some of you are among the wicked.
Ukweli ni kwamba kati vile ambavyo tumekaa siku ya leo, kati yetu wanafurahia kuwa katika nafasi ya kutenda dhambi.
But it is also true.
Lakini kwa upande mwingine ukweli ni kwamba
that there is, as we say, not a single sinner that goes to Christ who is rejected.
Lakini ukweli ni kwamba wale ambao ni watenda dhambi wanakiri kwamba Yesu Kristo ni mwokozi wao, Yesu huwa anawakubali.
We are all sinners.
Ukweli ni kwamba sisi wote ni watenda dhambi.
Whether you are among the wicked or you are among the righteous, we are all sinners.
Hata kama unatenda haki na unatendi haki, sisi wote ni watenda dhambi.
We all fall short of God's glory.
Sisi wote tumepungukiwa na utukufu wa Mwenyezi Mungu.
That is Romans 3:23.
Inapatikana katika kitabu cha Warumi sura ya 3 mstari wa 23.
But for those who in faith turn to Christ, your sins are forgiven.
Lakini kwa wale ambao wanamgeukia Yesu Kristo kupitia kwa imani huwa wanaokolewa kwa sababu wameamini.
You don't have to stay among the wicked.
Na sio lazima ufurahie kuishi katika nafasi ya dhambi.
Thanks be to God that Jesus Christ came to save sinners just like me.
Lazima tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu alitoa mwanao ambaye ni mwokozi wetu ili atuokoe sisi ambao ni watenda dhambi.
Let's all stand and pray. Our Heavenly Father, we come to you this morning understanding, at least in some small way, understanding that we are all sinners, though we may not fully comprehend the depravity of our situation in its fullness, Lord, we at least can understand that we are sinners, every one of us. We have sinned against you, Lord. Our holy, righteous, good, just Creator. And as such, we deserve only your condemnation and wrath. And yet, Lord, in your patience and long-suffering towards us, your graciousness towards us, your grace, your mercy, you have provided us a substitute in Jesus Christ, the God-man, who lived the life that you demand from each of us, and on the cross took upon our sins and died the death that all of us deserve, so that by faith in him, we are accepted and not condemned. Lord, I pray that for those among us this morning who you've not yet opened their eyes to this truth, Lord, if it be your will, even this morning, that you open their eyes, you draw them to yourself. In Jesus' name, amen.
Praise God from whom all blessings flow.
I love you all. I pray you have a wonderful day.